What about your school days now? Were you happy at school as a schoolboy?
In the beginning, I was very happy to have companions, you know, because before I had been very lonely.
Particularly had a difficulty with certain teachers that didn't believe that I could write a decent thesis.
What sort of religious upbringing did your father give you?
Oh, we were Swiss Reformed.
And did he make you attend church regularly?
Oh, well, that was quite natural.
Yes.
Everybody went to church
yes.
on Sunday.
And did you believe in God?
Oh, yes.
Do you now believe in God?
Now? Difficult to answer. I know. Namen lava 325 ku fananale. Like I on the verge. Yeah. Manga pumele lilonyaka skwemuntek. Ngikhule kanzima ngiqala lomkhakha abantu bengthuka bengihleka. Umfana omncane othanda ukudlala noma izinto ziphethe. I always mention my pullover cause we came a long way. Iphimbo lami lamemeza, izandla zami ziyangilwela. I've never been dumb, never been lost, I know where to go masekuphetha. Kulo mntana mkhona uzolimela maselikhokho bikhehla. Ngizogcina emthandazweni umdala unami inkubhu kangehla. Mama la ukhona ngiyakucela, sabela. Awumpilo uyankoloda, wathatha umama. Wathathu tata, kade ngisokola. Uyangikola, ikusasa lami linika umapholoba. Kade ngisokola. Mangaphumeli lilo nyaka sikwemuntek. Umntanami umngamba zolahlekela ngudet. Name lava 325 yakufana nale. Mangaphumeli lilo nyaka sikwemuntek. Phumula moya lento tengathatha kuyo loshuni seyaguga yalala. Uyazika unoni wemhlaba yasebenza yahamba amalanga. Mzimba wami umanxebanxeba ngabe kuya ngabo ngabe kade ngalala. Sengiphilele ingane yami ngaba kusiyona njengabe kade ngalala. Wemadimoni phumani kimbanyo nento yokuhlala. Nabafana bami bayaza ngiphuza ngibhema ngikhuluma amanga. Ungangiphazamise ngizama ukusifana ngipope ngithole umama. Mangaba ivumi inhliziyo yami shothandizi. Press noma kwenyuka kwehlela kula mntana mkhona uzolimela maselikhokho bikhehla. Ngizogcina emthandazweni umdala unami inkubhu kangehla. Mama la ukhona ngiyakucela, sabela. Awumpilo uyankoloda, wathathu mama, wathathu tata, kade ngisokola. Uyankolo, ikusasa lami linika umapholoba, kade ngisokola. Mangaphumeli lilo nyaka sikwemuntek. Chogoza chongi misebenzi yakhe yabonakala ngizahamba izinyanga. Sengiphuthumela ukuthola isaka. Abantwana bazala abantwana. Mzimba wami umanxebanxeba ngabe kuya ngabo ngabe kade ngalala. Sengiphilele ingane yami ngaba kusiyona njengabe kade ngalala. Kusicelo weThixo ndimyandaze. Imzamo nenhlulo yami ayazi. Tell umoya baba indlela zami zithi ukukhanya. Akuzange kube lula umdali makathathu ma. Ngikhule kanzima ngiqala lomkhakha abantu bengithuka bengihleka. Umfana omncane othanda ukudlala noma izinto ziphethe. I always mention my pullover cause we came a long way. Iphimbo lami lamemeza, izandla zami ziyangilwela. I've never been dumb, never been lost, I know where to go masekuphetha. Kulo mntana mkhona uzolimela maselikhokho bikhehla. Ngizogcina emthandazweni umdala unami inkubhu kangehla. Mama la ukhona ngiyakucela, sabela. Awumpilo uyangikhona. Koloda, wathathu mama, wathathu tata, kade ngisokola. Uyangikolo, ikusasa lami linika umapholoba, kade ngisokola. Mangaphumeli lilo nyaka sikwemuntek. Umntanami umngamba zolahlekela ngudet. Name lava 325 yakufana nale. Mangaphumeli lilo nyaka sikwemuntek. Like I on the verge.